Yo.
R14.
Kwanini kesho? Yo. 5-8. Yo. MRRIGHT. Yo. MRRIGHT. Yo. Ai, ikiaribika niga si kwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tume miss MC Squim. Na mi sina sight but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left uki pigalin. Usishike hadi tenje iki ring. Na mi misika penta bap mi upenda kudrill. Woh, ikiaribika niga si kwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tume miss MC Squim. Na mi sina sight but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left uki pigalin. Usishike hadi tenje iki ring. Na mi misika penta bap mi upenda kudrill. 5-8 boom. Ai, ikiaribika niga si kwa tuna fix. Buda uneza kamia tips. Onemi neza flip. Ni Nike full steps, checky kicks. Wapodai kuhang na nyinyi, wanadai kuhang na sisi. Hii gang iko strap na mashadows go kwa wingi. Kwa drill mi kwa jangili. That's why mi upiga mask ndo ustue ni mimi. Kila kitu inenda smooth na ina move kama shini. Maguno jipin matool so si act jovi silly. Kila kitu inenda smooth na ina move kama shini. Maguno jipin ma so si act jovi silly. Ile chana na ma roll squeezy John makora key. Tukisnadi joke kwa scene so unajua ni madouble V. VVVIP I nikpiga lean so unajua una follow me fam. Tukpiga lean so unajua una follow me. Ikiaribika niga si kwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tume miss MC Squim. Na mi sina sight but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left uki pigalin. Usishike hadi tenje iki ring. Na mi misika penta bap mi upenda kudrill. Woh, ikiaribika niga si kwa tuna fix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tume miss MC Squim. Na mi sina sight but siu piga malin. Pigalin. Cheki right left uki pigalin. Usishike hadi tenje iki ring. Na mi misika penta bap mi upenda kudrill.